Oh, funny, caramba, dim, alto, cabia, pudana. digan kaydu gadigo qurbi hawlu ma ogoli jaylkan 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 soo kobciyay marku yahay kaalin qaar wale wale kobna uga maguro kenada sahal uga mabubo ahdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kibirku ruuxaan alla ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo jacaylkan 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 soo kobciyay markuu yahay kaalin qaar wale wale kobna uga maguro kenada sahal uga mabubo ahdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kibirku ruuxaan alla ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo jacaylkan 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 soo kobciyay markuu yahay kaalin qaar wale wale kobna uga maguro kenada sahal uga mabubo ahdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kibirku ruuxaan alla ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo.